Tantalila wangu wa faida tudu mutili widai nili hipopacha nijidai una manga wilai hawalali wanasilai wananuna tukipendana wanatamani gituje kuachana. Oh baby come closer, yeah.
Here by me.
Come closer,
here by me.
Kwenye joto nani poza, yeah.
Here by me.
Nani poza. Bola nikose vyote sio upendo wako, au nigawe vyote moyo ubaki kwako. Bila we mina konda na ugua, bila we ni mchano sona jua.
Ooh, if God wish, if God wish, watakuta weef. Tena kila his, yepo wana dis. Ooh, if God wish, if God wish, watakuta weef. Tena kila his, yepo wana dis. Yepo wana dis. Yepo wana dis.
Macho kudu. Macho kudu, 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 macho kudu, macho kudu, 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 kudu. Nikupeleke nyumbani kwetu kaone wakingae. Akikupitisha mame natosha kuna wakupingae. Kuwa wako minatamba na vimba na ongeza kuringa. Toto seksu na shingo ya twiga na nywele za singa. Wa knock knock, ona wanapata pressure, wanakesha. Mapenzi ya tunona ya nawatesa, wawezi kuyanunua hata kwa pesa. Heisa, ratu, situnashesha.
If God wish, if God wish, watakuta weef. Tena kila his, yepo wana dis.
Macho kudu.